studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Altinere no gale wuro février jena yambe soki do studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di yumor way galu gagne kante wonto boggi jambe to grabon compétiteur wiide wattu jono wiide sa ha leedi ndi buubay fa hande yottiraade le wuddu leedi ndi kasen sabi de kenyen be kolliti wiide yimbeele be andana ka fe e hunde kanyi e ngadi bonandaaji to masina to wiama yimbeel njaddam keddiki li hen taton wobbe kasen barmi hen le on do fottu fu walde tabital pula ku de be kolli metti mabbe wakkati fu be bi bonandaaji yanni ngade tan fewde e fulbe be wattu jono be bi hono sukaabe jokol fulbe kanyen gonde e jillindirede ton e gube jiadin ko be jo inde laamu hakkundeje le sa haleedi meden di fa hande anda ka wattu funde be do yimbel kaani joddine ton ciagal ko kidal ko dum bortinali asawer yabbinonde walde sa gonto don yimbel gollob energie do mali do wattu jono be kolli metti mabbe be bi hono yimbel be gonde be mired no sa ewi dum laabay fa hande no be kollitiri wiide dido kabaruji be dokki do wakande be ngada no yituma wuri mabbe dido berde le yontere yabbinonde secret di wonno sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hedade wattunde hedjaabe tabital pula ko wondi e yaade dum won le masinaare ndi be kolliti wiide on do wattu fo be gondi e dartude yalla iblisaaji di an leloobe kolliti wiide jamma hecci hanken won bonodo goto mata do fewde e yimbe luuman koobe yimbe le jaddom keddiki li hen tato wobbe kasen barmi le hen won seedi be wiide wattu jono no dum worino ido hulbini sanne fa kebe famtaade kede muhammadu samaseku
hippugul wadi le badade wuro munempe bugu juloobe nanobe luumato nyono tun woni be yimbe le jon e kaborde chamoy do mabbe hulitama wiide yimbe le jaddom keddiki hen taton wobbe dun barmi hulitama dun wiide dido bonandaaji ana mbaawi irtude basiji der nuku o tawene kenyen kejaabe fedde tabtal plaku jehitu masna tun yidede e fulbe gonbe tun be faana mudun e waltinde hakkilaaji yimbe le tagal basi imbido hakkunde fulbe e bamaraabe ala wara balli sappo hande laati do sababu yimbe le hewbe hulitama wiide gillan den dun dabariji denagu kuncana ma hore der nuku o yalla hadde hon dido basiji hulitama wiide mutoji di hana yede tun gase tagal dido dabariji fuf fratiji basiji na keddi fa hande yimbe le hewbe kulbe ko war mudun en gonde eggude iwde nokku mun en joni watta lebbi kewdi ko basiji hakkunde jaleñi e kanyo bonandaaji terroriste mbé ana ngade ner odo horizon wuddu leedi malindi
wattu jono ko odo bonanda mata ton ko hollita wede yimbe le gombe le kere duuji dido nokkuule hakkilaaji mabbe immiki sanne won seedi be wiide du ngabbe dido bonandaaji wede ngal fulfulde gonno halde ton wattu jono hollitindi wiide hono dum worino idon hulbini sanne sabi de be do yimbe la anda ko be dartata wattu jono fa kebe famtaade fa hande kede ko neddo goto seedi do hen do faccitaango Muhammadu Samaseku.
La situation était calme depuis les événements.
Gila basi nyalade sappo e goo e sappo didi de nokku o ana didi. Hanke woni ko bonandaaji ngadi e badade moni pe bugu der wuro lollirdo tawdeni. Wattu mo jon en kabodo kippe yoyi do yimbe le nanoobe nan dumo to nyono tun. Njaddon keddike taton barmi. Bangi goddo dun tagal batu masinan ko be gonbe der bamako be nelabe mabbe ngari to masina tun wadde to tondir hakilaaji martode kumpa barmube be e kaydum wadde duawu to kureji iwbe be. So yawti yimbe le seden jugube anni yumbitade ko buri hewde jamare de kay nimsi fa sanne o do basi mo fufdun na wunde bawde mudun jela jam e dawral ana kewte mi milayi so basi o ana ifa
wattu jono walde tabital pulaku de be kolli metti mabbe hono bonandaaji ngattede wakkati fo fode fulbe le wuddu leedi ndi asawer jabbinonde be ngadi kawtal mabbe mangal do bomoko do be kolli tiwde wattu jono hono mangal pade ngombe le sa haleedi ndi kani en jaati ngatta dido bonandaaji fewde don sukabe jokkalbe fulbe be kolli tiwde wattu jono dido malli kani fa yottino ngal do jillindiral don tinno don darne ko yaawi non be kolli tiri wiide kede kanko no dirtel Abdul Aziz Diallo kanko laami fedde tabital pulaku de ko mo holliti do hen
do jottiden hande do en jottima kartude men en barama en pellama enen fulbe laamu o hore mum adi wiide kala do pullo woni e der mali ko terroriste ko djihadiste kany yimbe Amadou Koufa enen en gandana Amadou Koufa enen tabital ko ganden dum ko Amadou Koufa warama konna ngokka fo en nanani bondude ma makko no bam o wi o mabama essence mo rokkabe yobe nja sevare bombe français njane makko ko dombe bayrim dum bennuno min nanani min biido yimo min jiani biido halde ma e be jirlo habe kocci kaytaaji nampala ene winda front de libération de Massina be bi fulbe bari front de libération de Massina so front de libération de Massina wadama ben ko gabri sew ko amade waliyu Allah mo jogi den mo jidden mo kool den mo teddin den so front de libération wadama Massina ko on heloyt sukabe men be nanga dum men be nyalla ligur dum men leddum min kali min duki dum kay ustima tiagal mum be bi joni be debi bamarankobe be kali hoddibe men habe bonni ko digal hakkunde men ko dum woni min bi min nodda yimbe be min kalan dum men ganden ko wiete ko enen fulbe en gona bandiji en jida bandiji en gollirta bandiji be jidi ko bonnude leydi moftindi funnage to be mbada ko be bela
sigirabe jena yamde hebi silimaji jodo radio kawral mopti fa hande do bayneltri mi joji modon do hello amen be mala ne galmi noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani ko liti wid mobile gotel gel nur transport kanyu yabbi bombore nokko noddirte do gosi dum wada gawo sanne dum wadi sababu dum so yimbe le dum won be bi neddo goto heddi le hen wattu jona yimbe le sappo na kanyen godi barmube le hen tagal ko dido bonandaji ngadi ko armi malikani minisma e barkan be jehi be kay boy o do nokku fa hande en kala hono kabaru lam hakkunde johani wurud le sa haledi ndi anda ka funde be do yimbe le kane jojinede kasen tagal ko kidal ko ko dum bortina wattu jono gube no tirtod azawa de be ngadi no dango fewde gede tinnyinde kaldal kawrangal be kolitido homo futtino tabo kongol mudu yalla kaldal kawrangal antabe leledi ndi kede kanko noddirte ilad ag mohammed kanko jado kabaruji walde semande ko mo sifirdo hen do faccitango mumini sende bu
la sema a priori
wala furko sema wajimbini kambar ko kawrde do hejo jo ingol lamuji hakuneji pelle de fu kawrino do majju ka e cakitende gouverneur keso jo inama kidalto deno wajibi golleji di ewte wato joni ana hani kalde salafame ko dum fur latike sababu mudu kanye so tawi mi den kani hokkude hakkilaji amen do jo ingol gouverneur en kesi be kalanami noni min dawranta de bamde adi ana hani njottinede tellendu bamde adiji di wirfintami tiagal telle bortingol kanye golle ko yarata yeso denno bortingol yo nim setan
waldino dottone plateforme de be kayfi sema be bibe njida kaldal e kawrangal yare yeso dum wadi sababu wattu jono so lamu hakkunde jojjingol mudum tokkidal to bortina fa hande de do gube no tirtode plateforme be ngadi noddango fewde gube no tirtode sema de tinno kolla aniyaji mudum lobbino jam e deedere hani wartide le leedi ndi kede kanko no dottode mohammed ould metal yo gote lamido gube no tirtode plateforme de ko mo sifi do hen do faccitango mumini sendebu
gubal sema hani hayfede sabede wattu kawrital hakkune ministre en kawral wadama do joingol lamuji hakkuneji le region ngaji joydi dum jati woni ko golla ana wara balde didi joni deno ana hani no min fur min kawritano kidal kenyi ka gubal sema ngal woni mo waray deno ka ben kani hayfede miden gondi e domde min fur min kawrino do gotu yeso kedde adunaru ndu e lamu o midon domi golleji talkurundu kebal lawol yela amen kay yo munyal e sawre kuntane hore gubal sema e kedde adunarundu njidi kenyi ka mine min kasingina kanoto
o do kabaru goda kaseno hono walde sa gontode yimbele gollobe energie do mali do wattu jonobe kolli metti mabbe be bi hono yimbele be gonde bamired no dum wonde wadrede do sariya tagal mududo be kolli tiwido dum won kambe yimbele boybe tombe be kajan job diji mabbe di beede le dido golleji be kollitidi dum wonde yarde yeso dido kabaruji be dokkido wakande be ngadi yituma wuri mabbe dido berde li leedi ndi kede kanko no dirte do Mohammed El Mukhtar Mayga kanko no jokko dum no secrétaire général de do walde ko mo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
les 2 ans d'existence nous avons
de dubi am didi di min dawri tongade de himmeji gollobe be nalimta min kebbi dun yiltuyade der gullido kewde bomako der majum jati gollobe hebe kuliti min suglaji mabbe yoga di min ngadi e tongande de min totti horobe be wakkat jun o jati be gondi e jewtude dum batte mayre ko hewi hebama denno dun yo mojjara monde dum holi sama wiide wakkat jun o vérificateur o e kanye pol économique na gondi jewtude kabar gollobe yoga bangal yurguruguji di bi ngadi der gollirde e MSA de e hakkile am dum wona mere sabu syndicat amen o yeli non horgol wadde
que l'audit soit fait par rapport à ça
figol ballon les rumde afrique de be kolitiwde gube didi gonde le leedi mali ndi gube didi won jaltude le hen wattu jono do ne stade malien de bamako kanye as real le majumbe kolitiwde be stade malien be ko pitire bi ko dem be jaltina ton hollitaambe don be ankar real be wiama be jaltinaama to nigeria to be ngattaama baddinay be kebay fe baddu goto
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrab jeyolo ne les raisons ngadi di en puddiran do sigaso do be kolitiwide wattu jono kawtalan wonti e wadde ton hakkunde yimbele watna be fa yotto yimbele balale halanane en gombe ton ko yati yimbele chapan en jaddom gondi e wadde ngal do kawrital koni fana mudu faabe jewtono yirwer hani wadde le o do nokku be kolitiw lanni ne be ngal do kawtal du yo wadde no dirti poroko badenya si wurte gardado kuccala do be kolliti don dogotorode mabbe wonde nokku no deptede medina kura be mbili hitan 2016 ko yarto yimbe uynay sappo ido be jeewi ton yimbe udnere temed ido be fu yimbe le cowibe no dun roobele ko yaato roobele temed dum jettom jibbimbe du jewama li hen dido kabaruji be dokki do wakande be gadno ton kawtal mabbe de si wurte garanti minire faado yoro so do wattu jono jamaare wonde ton der wonde hokkede hakkilaji lobbino kabaru wontin golbe ngo worri to yoro soto be kolitiwdi yimbe be iwri le communique kifo so kany e kuri e be gonde wadde ton gal do kawrital lanni be odo golle yo walde humnin to kabaru yirwere do cialal fa yotto yo do tugorgal UNICEF secrétaire do katte nyalomande kabaruji mede di min joto sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir onno do e sedde yowtere meden de ana wodi wassalam.